ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu y'Ijwi rya Amerika no kuri FM 48 n'ibice bitatu ya radio Inshuti ya Bose. Mwiriho neza nshuti mwese, muduteza amatwini Edirwemo basuza kandi bayikaze mu makuru yacu y'aka kanya. Abaturage mu karere ka Rubavu mu burengerazuba bw'u Rwanda baravuga ko ubuzima bwatangiye kubabera bubi kubera amabwiriza mashya yaguma mu karere.
Ntabwo ubuzima buri kugenda nk'ibisanzwe, ubuzima nyine busubira inyuma
kuko abantu batagicuruza nk'uko bacuruzaga. Bacuruza buhora n'ujya guhagasanga bafunze
isaha bashyizeho ya saa 12. Abantu niho bavuye ku kazi, nkatwe ducuruza tubura uko tugurisha.
Abo ni abatuye mu karere ka Rubavu mu Rwanda. Muri Tunisia, irimbi ryagenewe abimukira riri hafi kuzura. Benshi mu bashyingurwa muri iryo rimbi nabo imibiri yabo iba yatoraguwe mu nyanja ya Mediterane. Izo nkuru n'izindi ni mu kanya, ntimujye kure. Amakuru yacu tuyahere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangiye ibiganiro n'ibindi bihugu bikomeye ku kibazo cy'abasirikare b'abanyamahanga bari muri Libya. Ni inkuru twateguriwe na Thomas Kamirindi.
Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Anthony Blinken, arahera ibi biganiro mu Budage. Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubudage bazayobora inama mpuzamahanga kuri Libya ejo kuwa gatatu mu murwa mukuru w'Ubudage, Berlin. Nk'uko intumwa yihariye ya Amerika kuri Libya, Richard Norland, yabisobanuye mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru, iyi nama iziga ku buryo Libya igomba kugira itegeko nshinga rihamye, uburyo amatora azakorwa muri Libya mu kwezi kwa 12 gutaha, n'uburyo abacanshuro n'abasirikari b'abanyamahanga bagomba kuva muri Libya. Norland ati, imwe mu mpamvu aya matora ari ngombwa cyane nuko azavamo guverinoma yemewe izaba ifite ububasha n'uburenganzira bwo kubwira ibihugu by'amahanga bifiteyo ingabo iti igihe kirageze kugira ngo muzisubirane. Mu kwezi kwa 12 mu mwaka ushize, Loni yavugaga ko abasirikari b'abanyamahanga n'abacanshuro b'abanyamahanga bari muri Libya bagera ku 20,000, barimo tuvuge nk'Abarusiya, Abanyasiriya, Abanyasudani n'Abanyechad. Richard Norland asobanura ko batarahava.
Muri Tunisia, irimbi ryagenewe abimukira riri hafi kuzura. Benshi mu bashyingurwa muri iryo rimbi nabo imibiri yabo iba yatoraguwe mu nyanja ya Mediterane. Ni inkuru twateguriwe na Oriane Itangishaka.
Hashize imyaka mike Richard Kurashi, umuhinga mu byo gucapa no gufata amasanamu, avuze icyo kibanza cyo gupfubamwe n'iteka abimukira bo muri Afurika. Icyo kibanza kiri mu kigwati cha Zarzis cyateguwe nyuma yaho abanyagihugu bo muri ako karere banse ko ibyo biziga by'abimukira bipfubwa mu bibanza by'abantu babo bo mu idini rya Islam. Korashi yabanze kuceza mu kugisengera kugira cakire izo ngenzi ziri mu rugendo zigana mu bihugu bya Buraya. Izo mva zisize irangi ryera, zirafise amatariki ariko nta mazina ariko. Richard Kurashi yabwiye itororokanizo ry'amakuru ryo muri Amerika AP ari naryo ryateguye iyi nkuru ko yahubakishije yongera hita itongo rya Afrika kugira hashinguranwe iteka ibiziga by'abagore, abana n'abagabo bitogwa ku nkombe z'uruzi ruri muri icyo gisagara. Yashaka kandi ko imiryango y'ababuze ababo ishobora kugendera icyo kibanza, yibuke ababo kandi ko bari ahantu heza hagana mu ijuru. Umuhinga Richard Kurashi yabikoze kandi kugira yibuke murumuna we yatwawe n'izo nzuzi ariko agerageza kujabuka mu bihugu bya Buraya. Itororokanizo ry'amakuru AP rimenyesha kandi ko mu mva zishika 600 zihari, zitatu zonyine arizo zanditse ko amazina.
Barakoze bagenzi bacu batugejejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Tubibutse ko iyi mwumva ari radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mushobora kandi gukurikira ibiganiro byacu munyuze ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radio.vowa.com. Mukanya na amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari. amakuru yacu yo kuri isaha tuyahere mu Rwanda impirimba y'uburenganzira bwa muntu Ivona Idamange irya mugwiza yihanye inteko y'abacamanza bamuburanisha abashinja kubogama ni nyuma yaho iyo nteko ifata icyemezo cyo kumuburanishiriza mu muhezo ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eric Bagirubusa
Ni icyemezo cy'urukiko cyo kuburanishiriza Ivona Idamange mu muhezo cyaje kigwa mu byifuzo by'ubushinjacyaha uru ni urubanza ruburanishirizwa ku ikoranabuhanga rya kure mbere y'uko inteko iburanisha yinjira mu cyumba cy'urukiko umushinjacyaha bwa Nakome Harinda Intwari yumvikanye mu byuma by'ikoranabuhanga avugana n'undi muntu ko badashaka ku rubanza rwa Idamange ruburanishirizwa mu ruhame ageze icyifuzo ku rukiko umushinjacyaha yasobanuye ko ubusabe bwe bushingira ku miterere y'ibyaha Idamange aregwa uburyo byakozwemo n'ingaruka zabyo nk'uko zigenda zigaragara ku mbuga nkora nyambaga no muri rubanda yavuze ko ubushinjacyaha bufite impungenge kwiburanisha mu ruhame ryabera Idamange urubuga rwo gukomeza gupfobya genocide kwangisha rubanda ubutegetsi no kurushaho gukwiza impuha asaba ko mu nyungu z'umudendezo wa rubanda urubanza rwaburanishirizwa mu muhezo Idamange ahise yakijambo yibutsa urukiko ko rwamuhamagaje kuburanira mu ruhame yavuze ko ubushinjacyaha butamureze mu bwiru bityo ko asanga ari ngombwa kuburanira mu ruhame aravuga ku rubanza aregwa ari urubanza yiturwa amaherere afunzwe binyuranije n'amategeko yavuze ko ubushinjacyaha bufite impungenge z'uko yakwisobanura mu ruhame rubanda rukamenya ukuri ko leta imufungiye ubusa mu magambo yagize ati mukura abanyarwanda mu gihirahiro niba u Rwanda ari igihugu gifite demokarasi ubutabera bukaba bwigenga ni mwemere mburanire mu ruhame abanyamategeko bamwunganira Bruce Bikotwa na Felicien Gashema bikomye ubushinjacyaha ko bwagaragaje ubunyamwuga buke mu gutanga icyifuzo cyabwo bavuze ko bwabatunguye kandi ko bitemewe n'amategeko bisunze ingingo z'amategeko abunganira urugo bavuze ko icyifuzo cy'ubushinjacyaha gihabanye n'amategeko baravuga ko kuburanishiriza mu muhezo bishobora kugira ingaruka ku rubanza bagasobanura ko urubanza rucibwa mu izina ry'abaturage bityo ko kurushyira mu muhezo waba umwanya wo kubuza rubanda uburenganzira bwo kumenya imikorere y'ubutabera umushinjacyaha yemeje ko ibyo Idamange aregwa byagize ingaruka zikomeye birushaho guteza umutekano muke mu gihugu Bwana Harinda Intwari ati nitwifuza ko urukiko rwabera Idamange inzira yo kwangisha rubanda ubutegetsi yongeye ati perezida wa Repubulika ni umuntu udasanzwe ututse perezida abatutsa bamutoye ati murifuza ko iyo propaganda yo gukomeza gutesha agaciro ubutegetsi no gushyushya imitwe ya rubanda yakomeza yavuze ko nubwo imanza zikibwa mu izina ry'abaturage batagakomerekejwe nazo Idamange ntiyabyihanganiye maze aho yari ari muri gereza ya Kijambo yabwiye urukiko ko kugeza ubu nta muntu n'umwe muri rubanda bafitanye ikibazo ahubwo ko azira kubavugira ati kwanga kuburanira mu ruhame biragaragaza ubwo umushinjacyaha afite ndagira ngo mbamenyeshe ko niteguye kuburanira mu muhezo ntabwo nshobora gusubira inyuma kubera kuntera ubwoba ndacyarwanira demokarasi kandi nizeye ko tuzayigeraho n'amagambo yakuruye amarangamutima kuri bamwe bari mu rukiko bagaragaza ukumirwa nyuma yo kwiherera umucamanza agarutse mu rukiko uregwa n'abamwunganira bamwibukije ko bari baramugejejeho mbere y'igihe inzitizi y'ibura bubasha bw'urukiko ubushinjacyaha bugasaba ko yazasuzumirwa mu muhezo mu gihe uruhande rwiregura rwo ruvuga ko bitashoboka kugira icyo urukiko rwakora rutaremeza ko rufite ubasha bwo kuburanisha urubanza n'ingingo yasaga niyagoye urukiko kuko abacamanza bamaze umwanya bayiganiraho gusa birangira bemeje ko itabuza gufata icyemezo ku buryo urubanza ruzaburanishwamo urukiko rwavuze ko inzitizi zatanzwe n'ababuranyi bombi zireba urubanza ashingiye ku ngingo z'amategeko zireba imiburanishirize y'imanza z'inshinjabyaha umucamanza yemeje ko zose zihuriza ku kuba imanza ziburanishirizwa mu ruhame keretse umucamanza bibonye ukundi yemeje ko kubera imiterere kamere n'uburemere bw'ibyaha Idamange akurikiranyeho rusanga ari ngombwa ko urubanza ruburanishirizwa mu muhezo n'ingingo itaguye neza Idamange n'ijwi riranguruye yibukije urukiko ko rwamufatiye icyemezo rushavuze ko mu kwemera icyifuzo cy'ubushinjacyaha bigaragaza ko ubutabera kidafite ishingiro yahise yihana inteko imuburanisha avuga ko nta butabera yitezeho mu magambo ye yavuze ko bigaragara ko mu maso ya buri wese ukurikirana uru rubanza nta butabera azabona ati ntabwo nshobora gukomeza kuburanishwa n'abantu bankinisha bashaka kunshyira mu gafuka ngo bankondaguriremo bamburanishe rwihishwa nararezwe ku mugaragaro biragaragara ko nta butabera mufite nta n'ubwo mwenda kumpa nanjye ntabwo nshaka gukomeza kuburanishwa gutya sindi gikinisho guverinoma aho yanshyize irahazi hazamutse igisa no guharira n'urukiko umwibutsa ko nta burenganzira afite bwo kunenga icyemezo rwamufatiye ahubwo ko yemerewe kukijurira gusa yakomeje abwira umucamanza ko azi neza ko we na leta bamufungiye ubusa abanyamategeko bamwunganira bamukumakumya ariko akomeza kwemeza ko nta butabera yiteze kuyindi nteko yagenwa byitezwe ko urukiko ruzasuzuma ubwihane bwe byaba ngombwa rukagena indi nteko imuburanisha itariki n'uburyo urubanza ruzaburanishwamo iki cyemezo cyo kumuburanishiriza mu muhezo gifashwe mu gihe mwiburanisha riheruka iyi nteko yari yafashe icyemezo ko azaburanishirizwa mu ruhame idamanyere bw'ibyaha bitandatu byo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda gupfobya genocide n'ibindi ibyaha byose bikomoka ku mugambo yavugiraga ku muyoboro we wa YouTube avuga ko ari impirimbanyi irwanira demokarasi mu gihugu kandi ko adateze gutezuka kuri uwo murongo ehwagira ubusayizwe rya Amerika inyanza mu majyepfo y'u Rwanda
Leta y'u Rwanda yaraye ishizeho amabwiriza mashya yo kwirinda icyorezo cya COVID-19 nyuma yuko bigaragaye ko mu gihugu hakomeje kugaragara ubwiyongere bw'abantu bandura iyo ndwara. Itangazo ry'inama y'abaminisitiri yaraye ibaye rivuga ko ingendo zibujijwe guhera saa moya z'ijoro kugeza saa kumi za mu gitondo mu gihe ibikorwa byemerewe gukomeza bizajya bihagarikwa saa kumi n'ebyiri. Ingendo hagati y'umujyi wa Kigali n'intara ndetse n'ingendo hagati y'uturere igihugu zirabujijwe keretse ku mpamvu za serivisi z'ubuzima cyangwa se izindi serivisi z'ingenzi gusa imodoka zitwaye ibicuruzwa zemerewe kugenda mu turere twose ariko ntizitwara abantu barenze babiri aya mabwiriza mashya aje mu karere ka Rubavu mu ntara y'uburengerazuba bw'u Rwanda bo bamaze iminsi itandatu muri gahunda ya guma mu karere bamwe mu baturage bako karere bavuga ko ubuzima bwatangiye gukomera kubera amabwiriza ya guma mu karere ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Jean Baptiste Ndabananiye
ubuzima sinavuga ngo bumeze neza kuko abakiriya baragabanutse amasaha yo gukora yaragabanutse
ntabwo ubuzima buri kugenda nk'ibisanzwe ubuzima nyine busubira inyuma
kuko abantu batagicuruza nk'uko bacuruzaga bacuruza buhora n'ujya guhagasanga bafunze
isaha bashyizeho ya saa kumi n'ebyiri abantu niho bavuye ku kazi nkatwe ducuruza tubura uko tugurisha
byahindutse nabi rimwe na rimwe ukanaburara kandi wiriwe ku kazi imaze kuburara inshuro imwe kandi n'uno munsi ndakeka ko ndi buburare
ubuzima buri kuba bubi
nk'ubu kuva mu gitondo turicaye sibye umuntu umwe twakiriye muri atelier yose kandi nta cyizere dufite ko turi bubona abandi kuko amasaha yo gutaha ari kwegereza
ubuzima buri kuba bubi cyane
bwabaye bubi
ubuzima ndabona bwabaye bubi kabisa
abo ni abaturage bo mu mirenge ya Rubavu Gisenyi na Rugerero Ijwi rya Amerika yavuganye nabo kuri uyu wa mbere ni ku munsi wa gatanu nyuma y'uko minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Jean Marie Vianney Gatabazi atanze amabwiriza ashyize akarere ka Rubavu muri guma mu karere akanabuza ingendo kuva saa moya z'ijoro kugeza saa kumi za mu gitondo muri aka karere Gatabazi yavuze ko atanze aya mabwiriza ashingiye ku byemezo by'inama y'abaminisitiri yateranye ku wa cumi na kabiri uku kwezi kandi ko ayo mabwiriza agamije gufasha inzego zibishinzwe gukurikirana neza no kugenzura icyorezo cya virusi ya korona zifatanyije n'abaturage aba baravuga ku isaha abacuruzi bafungiraho iri kubatera igihombo
gufunga amasaha abantu nibwo bari kuva mu kazi bakeneye kujya guhaha
gucuruza ibijyanye n'amakara igihombo cye ntabwo cyabura kuza mbona mibare nari nakora ariko igihombo cye kiba kirimo kuko buri kubireba kuko ari nk'ukenera kuza kugura amakara akaba yayabura
ntihabaguhamagara bavuga ko bakabuze
yego barahari
ku munsi uhamagarwa n'abangahe
hari n'igihe na batanu bageramo umuntu akabwira ko yatashye
hari akazi ko gucuruza isambaza saa moya ni mu rugo saa kumi n'ebyiri ni ugufunga nka mbere ni urugero nimba naranguraga ibiro bitanu ubu nsigaye ndangura bitatu kugira birangire vuba hari n'igihe tubicyura ugasanga ni igihombo
intero yaba twasanze mu nzu bakoreramo inkweto zizwi nka Made in Rwanda ni imwe n'iyaba bamaze kuvuga ko ubucuruzi bwabo bwatangiye kwakubita ikiro
nk'amafaranga turi guhomba aho biriya byemezo bitangiriye hagabanutseho nka 70% dusigaranye nka 25-30 gutya
ntawaza gukoresha inkweto atari bugende umuntu aza kuzikoresha ari uko ari bujye i Musanze ari bujye i Goma
ubu turi saa 8:54 nta mukiriya urabona ukaza gukoresha inkweto
yaje umwe ari nawo ndi gukorera ubu ngubu ariko nkeka ko yamasaha ari bumfate n'ubundi ataje kuretira cyangwa se kugombora yego yagombaga kumereza amafaranga 300,000 inyungu umuntu aba afite nk'igihumbi
ubwo se igihumbi nk'abantu dufite abana nk'uko tungana uko twese ntabwo cyadukwira hano turi batatu
abana bazunguzayi twawe saa 9:16 uwa mbere acuruza inyanya uwa kabiri amafi
ko wagiye akaba ari kutaha ikiri kubitera
ni kuma mu karere kubera ko umuntu yajyaga gushaka nk'imari mu ngororero cyangwa si mu ruhengeri umuntu yageze hano akabona makanyungu mbere nge natangira gasambire sasanga bandatashye ngabamfite ngabine cyangwa bitanu byanjye
by'inyungu
none ubumfite cyatanu
ndabona ibasesa naho yuzuye
iruzuye ku munsi w'ejo naratashye nahana n'ikintu mbonye izindi zanagaruye uyu munsi
turi kugenda kurangura ibintu twabicyura ntitugurishe nk'uko twagurishaga izi saha nabaga narangije wenda se nkambonye nka bitatu by'inyungu imari naranguye yose ndacyayifite
abamotari nabo barataka aba twahise dukubitana tukimara kuvugana n'aba bazunguzayi
mbere bitarahinduka mubona baga mfite umunani birindwi byaranze mu muhanda
kano karebwe nakubukira rugendo kaba kagizwe n'abava hirya no hino none naba mu karere gusa
kuma mu karere nyine uko ari no kuguma mu rugo buriya urimo urabona y'abantu batari guhahirana kubona umugenzi gusinyaye ngo tugende ni zabuntu gushaya yuko twinjira mu mavene hose ubu ngubu nanyweye risasi ya bitatu maze gukoreramo 2500 urukumva ngo isinda yagaruza
abo twavuganye bose uko ari 11 bafite ubwoba kuguma mu rugo ya kabiri yabiri mu nzira aba ni bamwe muri bo
turabyiteguye rwose kuguma mu rugo nibwo twabona imibare izamuka gucya mbere twagiye muri guma mu rugo hafashwe abantu 200 none ukumva ngo hafashwe abantu bageze muri 400
cyane ndazifite cyane ko guma mu rugo yagaruka abantu batubahirije nk'amabwiriza leta yashyizeho
byashoboka ko no mukanya mfite umwana biga ku ishuri muri Rubavu nagiye ko nambona ngo akarere katanze warare ibizami numva ngo bine ntabwo ni nawe bimenya neza bavuga ngo bari gushaka gukoresha ibizami ngo bikorwe vuba ariko ntabwo namenya amakuru neza siki niyo mpamvu niki
Minisitiri w'ubuzima Daniel Ngamije yumvikanye mu cyumweru gishize yerurira abaturarwanda ku icyemezo cya guma mu rugo ya kabiri kizafatwa nihagira bakomeza kurenga ku mabwiriza yo kwirinda COVID-19 arimo kwambara agapfukamunwa mask bigatuma iki cyorezo gikaza umurego
tubigira inshingano zacu mu kumukebura wikwemera ko umuntu akuvugisha atambaye mask kuko ashobora kukwanduza dukurikize amabwiriza yo kwirinda bitaraba ngombwa kwashyirwaho ingamba zikarishye zirimo na guma mu rugo ya kabiri kandi tuzi neza ingaruka yagize
abavuganye n'ijwi rya Amerika nabo barasaba buri wese kwitwararika yubahiriza ingamba zashyiriweho kurwanya virusi ya corona kugira ngo hatabaho guma mu rugo ya kabiri nabo bemeza ko yazonga abantu bongeraho ko leta ifite ishingiro ryo kuba yarashyiriyeho aka karere ayo mabwiriza kandi ko hari n'abarenga ku mabwiriza yo kwirinda virusi ya corona
kuva tariki ya 10 z'uku kwezi ishyirahamwe Delight Rwanda riharanira imibereho myiza y'abaturage mu Rwanda rifatanije n'impuzamashyirahamwe y'abari n'abategarugori dutera imbere batangiye ubukangurambaga bw'iminsi 45 bwo kurwanya ihohoterwa rikorerwa abari n'abategarugori mu Rwanda mu kanya gashize mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma yaganiriye na bwana Eddie Mwerekande ukuriye ubukangurambaga na bamwe mu bagizweho ingaruka n'ihohoterwa rikorerwa kuri internet barimo Kamariza Diane na Mugeni Clarisse bwana Mwerekande aratangira asobanura ubwo bukangurambaga uko buteye
ni ubukangurambaga bugamije gufasha abanyarwanda gufasha abakoresha internet by'umwihariko abahuye n'ibibazo by'ihohotera ndetse n'abandi bagize bitabiriye ihohotera rikorerwa abagore n'abakobwa ariko wenda batazi yuko bari mu gukora iri hohotera tukaba tugamije mu minsi 45 twateguye nibura abarenga 80% kuba bamenye ko iri hohotera ribaho mu by'ukuri wenda nituza kwinjiramo neza turaza gusanga ko hari abahuye n'ikibazo cy'ihohotera batabizi yuko bagize uruhare kugira ngo bahohoterwe tunarebera hamwe hari n'ibibazo twagiye duhura na byo hari amahohoterwa babigize mu ruhare hari noneho n'abahohotera bazi yuko barimo gushaka kugira ngo posti zabo zigaragare zibonwe zihabwe amalike n'ibindi byose ariko ugasanga barimo guhohotera muri ubukangurambaga rero nk'uko twabuteguye nka Delight Rwanda tukaba tuzibanda cyane kuburira abakoresha internet ko ubu iki kibazo cy'ihohotera kibaho kugira ngo bakimenye bakirinde ubukangurambaga twabuteguye mu buryo nanone dukoresha ikoranabuhanga dukoresha social media cyangwa imbuga nkoranyambaga twongera tuburira abagore n'abakobwa muri iki kibazo
ariko yivuze ijambo guhohotera cyangwa guhohoterwa ni ijambo rusange mu by'ukuri guhohoterwa gute gerageza kubisobanura neza
Mu byukuri urakoze cyane, ni ijambo rusange rishobora kumvikana. Twebwe turibanda ku ihohoterwa rikorerwa ku mbuga nkoranyambaga. Ihohoterwa rikorerwa kuri murandasi cyangwa internet, ariko by'umwihariko ryigendereye abagore n'abakobwa. Urugero natanga, nk'iyo umugore cyangwa umukobwa ashize ifoto ye ya style yambaye neza cyangwa yafite ukuntu yabishatse akashyira ku mbuga nkoranyambaga, hakaza kugira abayitanga comment imupfobya, comment igaragaza yuko ibyo yakoze nta bwenge burimo, uyu muntu agira ikibazo cya harassment. Ikindi muri iri hohotera rikorerwa ku mbuga nkoranyambaga, ni hari ikibazo kiri buze gusanga, kuko uraza kugira nabo uganira nabo, aho umwana w'umukobwa ashobora kumva ashaka icyo twita mu mvugo y'ubu ngubu hiti kumenyekana. Ndashyiraho agafoto nambaye akamini ngaragaza imiterere yanjye, intege n'ahandi, ashaka kugira ngo abone views nyinshi mu bundi buryo cyangwa ubundi, ugasanga babyuririyeho baramuhohoteye. Hari n'ikindi kibazo cyagaragaye muri no campaign, nacyo kiri mu byatumye tuyitabira, aho usanga umwana w'umukobwa bano bakoresha imbuga nkoranyambaga cyane cyane YouTube, ugasanga arashaka kubakoresha kugira ngo bakine bambaye mu buryo bwa bushitura cyangwa bw'attractinga aba viewers, abakurikiye izo mbuga, ugasanga hari imbogamizi bagiye bahura nazo. So iyo tuvuze ko rikorerwa ku mbuga nkoranyambaga, ni rikorerwa umukobwa cyangwa umugore bitewe na post cyangwa icyo yashyize ku mbuga nkoranyambaga, bikorwa mu byiciro, wenda ndibuze kubigeraho ni mu bimbaza bitandukanye, ibyiciro by'ihohoterwa bahura nabyo ku mbuga nkoranyambaga, ndetse n'ingaruka bahura nabyo iyo bamaze guhohoterwa. Mu ncamake twebwe nago ubukangurambaga bwacu bushingiye ku ihohotera muri rusange, ni rikorerwa abagore n'abakobwa ku mbuga nkoranyambaga, ku bitekerezo byabo, kuri posti cyangwa icyo bapostinze kuri social media, ugasanga twebwe tushaka yuko uru rubyiruko cyane cyane abakobwa bitondera ikintu cyose agenda ashyira ku mbuga nkoranyambaga, kuko gishobora gutuma bamwataka.
Mukanya ndagaruka iwawe nkubaza ababirimwo ababikora nibande uburyo babikora, ariko reka tubanze tujye kwa Kamaliza Diane atubwire uko byamugendekeye. Kamaliza Diane, nanone ikaze mu kiganiro muri sanga.
Murakoze cyane.
Nuko nuko ngaho rero dutekereze uko byakugendekeye.
Uko byamugendekeye, nashakaga gukora fashion, gucuruza imyenda, avuga reka mbishyire ku ma social media, ku ma Instagram, njye nkambara umwenda nka postinga. Mu gupostinga kwanjye nkabona comment nziza, abandi banca intege kubera umwenda, hariho abantu baba batandukanye batuza uwo mwenda, abenshi hariho umuntu ukunda umukobwa wambaye bimwe washyiraho ndi kabona support, kabona abantu benshi barabyakiriye, abandi ntabwo babyakiriye neza, baraguca intege bakubwira ati iyo myenda ntabwo ijyanye n'imyaka yawe, ntabwo iyo myenda jya wambara witwize ibintu nk'ibyo ngibyo. Sasa nanone challenge nini ihari iyo nahuye nayo ni imwe, hari ukuntu abantu bari muri ibyo bihugu byateye imbere nyine uba ufite abafollowers cyane kuri Instagram, wakosinga umwenda umuntu agataha muri inbox yawe akakwandikira akakubwira ibyo ndabona uri kugerageza, ushaka imibereho, akakubwira ati njyewe kure ndi like muri Dubai, hava imyenda myiza, hava ibintu byiza, inkweto nziza, nshobora kugufasha. Ukagira izindi mpuhwe ashobora kuba akugiriye, ariko afite ibyo ngibyo afite ibindi bintu ashaka, like akakubwira ati njye ndashaka kukongerereza ibintu ariko nawe ugomba gukora ikiniki.
Ikiniki ubwo ni nk'iki?
For example akakubwira ati njye ndiba uri mu buriri, ndashaka nkuhamagare video call, ndashaka kubona amabere yawe, ndashaka kubona imyanya y'ibanga yawe, ibintu nk'ibyo ngibyo. So wakwanga ugasanga ahasinze nka akawunti yawe akajya yikoresha ibindi bintu
like nko gucuruza we yinjiza agacuruza ashaka urugero avuga ati uyu mukobwa nyine akora video calls agakora sexy kuri internet ubwo iyo umuntu nyine ngenzi wabibonye aravuga ati angahe ugasanga watangiye gucuruza ifoto ya kinkere zawe nda amadolari 200 ngiye muguhereze mukora ibyo mukora ugasanga nyine ibintu nk'ibyo ngibyo biraguca intege kandi ibyo ni ibintu nagiye mpura nabyo cyane hari nk'umuntu wabimbwiye arambwira ngo niba ashaka iduka rinini cyane riri expensive nimureke turyamane ava hanze araza turavuga finally mu gihe cyo kugira ngo amere inkunga nk'uko yajyaga abinyemerera arambwira ngo turyamane ndamubwira se urumva kuryamana ari cyo kintu cya mbere twashyira imbere mbese wareka kugakora ibintu byagenda neza ukazafata amafaranga yawe wampaye wafatiriye ikintu ushaka no kuryama nawe yafashe amafoto yanjye yose aragenda ayakoresha ibintu yifuza
noneho twakire Clarisse Mugeni Clarisse wowe byakugendekeye bite
murakoze cyane uko byagenze urumva hari ukuntu abantu bohereza ama message kuri nimero zisanzwe Facebook Twitter na Instagram uko byanambayeho no kuri WhatsApp akenshi bikunda kuba kuri nimero zo bakoresha nimero zo hanze cyane abantu babikora ugasanga umuntu arakuvugisha rimwe kabiri akohereje message akohereje amafoto hanyuma agatangira kuvuga ati ndashaka ko tuganira kuri video ko akaguhamagara akifata amashafi akavuga amagambo hanyuma rero iyo ngira ngo njye naramukubye ko twaraganira igihe kirambuye mbona n'umuntu atangiye gukuramo imyenda n'iki
dorere nyagukuramo imyenda se koko
atangira kuvuga ibintu hanyuma rero ndamukubye mukubye ntabwo yatuje ahubwo yahise akoresha indi nimero yo yindi yo ku ruhande ntabwo aramamagara ko sinita ko ari we numva atari we ugarutse turaguma turavugana nk'ibisanzwe ariko nanone aza kongera kandi ntabwo bakoresha ntabwo ari ibintu bahita bavuga ukuri ngo atakubwira icyo ashaka ahubwo ni abantu babanza kukica mu mutwe gahoro gahoro kandi nk'uko mubizi abadamu intege zacu ni nke cyane ku bijyanye no kuba wakumva iyo umuntu avuze ikintu wumva cyane kurenza uko akora hanyuma
ubwo yakubwiraga ko agukunda rero
yego yambwiraga ko ankunda ambwira ko ndi mwiza ambwira ko azajyana i Burayi
yari muntu ki yari umunyarwanda cyangwa yari umunyamahanga
yari umunyamahanga
mwaganiraga mu ruhe rurimo
umunyamahanga mu cyongereza
nuko rero ati narakwihebeye
ati ndagukunda ati ndifuza ko tuganira tukabonana vuba nta kibazo hanyuma rero ikintu cyaje kuntungura ni ukuntu yambwiye kujya mu cyumba uri wenyine tuvugane ndamubwira nta kibazo arambwira ati ndashaka kukubona mbone gute tuvugana kuri video call ati kuramo bino na bino ndumva nshaka kureba ndamubwira hanyuma we rero atangira gukuramo imyenda bigaragaza ko wenda ninya igikorwa cy'urukoza soni kubona umuntu yerekana ubwambure bwe kuri social media cyane kandi bari abantu ngira ngo abantu babikora bafite imbaraga ko abanza kukoherereza amafaranga kugira ngo akwereke ko muri kumwe cyangwa muri n'abafiyanse nta kibazo kibyihishe inyuma hanyuma iyo amaze kukwica mu mutwe nibwo atangira kukuroga bwa burezi bwabo bakoresha bwo kwambura ubusa hanyuma rero iyo umuntu utacanye ku maso cyangwa udafite mu mutwe nawe wiro tuva wageze muri cya gikorwa
none se we yari yabanje kukoherereza
njye yari yabanje kunyoherereza urumva yabanje arabikora arambura
ndavuga amafaranga hari amafaranga yabanje kuguha ku buryo aguha amafaranga akavuga ati akira dore turi kumwe nawe ugahita wumva koko wa muntu ni umuntu wanjye
yari yabikoze mbere atabanyohereza amafaranga ubwo n'urugero nari ntanze kuri mugenzi wanjye nzi ibyabayeho kuko we yabanje kumwohereza amafaranga ntekereza ko umuntu wabikoze we yari umunyarwanda ntabwo yari umunyamahanga ni bamwe baba hanze kuko nawe yakoreshaga nimero yo hanze ariko byambayeho ngiye amafaranga narayakira
wari ugikomeza
nari mvuze ngiye byambayeho amafaranga atarayanyoherereza ariko yampromisinga ko hari ibintu azanyoherereza bikomeye hanyuma rero biza kurangira mukuke ariko nyina akomeza kugereza abo message atari meza n'iki ndo birarekera.
Shuti muduteza matwi ahantu ho dusoreje amakuru yacu yo kuri isaha ndabashimira ko mwahisemo gukurikira Ijwi rya Amerika. Nshimira na bagenzi banje bamfashije gutegura aya makuru. Washize hamwe aya majwi ni Facile Gabeho, amakuru yarahagarariwe na Frederic Nkundikije, naho kuri mikuru mwari kumwe nanjye Edirwema ubafashije kuyakurikira. Basezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe.